shacabka degmada Baanisa ismaamulka Mandheera ayaa shalay salaad ciid kadib dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan in aysan lahayn mudane ku matalo aqalka baarlamaanka dalka kadib markii uu geeriyooday xildhibaankii Baanisa Kuulo Macalin bishii saddexaad ee sanadkii hore. Shacabkan oo watay boorar ay ku xardhan yihiin dhaliilo ay u jeedinayaan dowladda dhexe ayaa la hadlay warbaahinta.
Waxaan qabnaa malihin wixii dalkii kale Kenya ay qabaan. Waxaan codsanaynaa walaalahayna, walaalkayna dhintay oo dhintay Kuulow Maal Xasan markuu naga dhintay, waxaan haysanaa dad badan oo Mujumbiyaale oo Mandheera joogo oo Eelwaaqa joogo oo Lafey joogo oo Carabee joogo, waxay nooga aamuseen iyuka naga wakiila cunugii aabihiisu dhintay, adeerkiisa aabaha Gaaris uu joogo Ducaale waa wasiir ka security, waxaana kalena loo gaaxan bidaxeeyey oo dhibkan noo qabsaday oo nin aan u dirsan aan lahayn oo sakuurta in ay ficneen oo jidka in aas xirmay oo jidkii sanadkii la bilaabay laba sano lasoo dhaafay busti iyo boor ka kacayo magaalada ay bedelantay. Maxaa anaga miyaan Kenya ahayn? Madaxweynaha wuxuu noo dulmay, maxaa waaye waan dooranay boqolkiiba boqol samay Ruto muxuu noo dulmay? Xaqaynaan rabnaa, waxaan ka rabnaa dowladda Kenya, waxaan ka rabnaa county, aan ka rabnaa gafanahayna maxamed Aadan Khaliif, ha ka hadlo, ha ka hadlo, haqayna. Waxaan rabnaa madaxweynaha inuu haqayna nasiyo oo noo hadlo IBC degdeg doorasho dhow intii la sameeyo oo dadka la doorto.
Dhanka kale, barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ayaa nasiib darro ku tilmaamay matalaad la'aanta haysato shacabka Baanisa, waxa uuna baaq u diray madaxweynaha dalka iyo afayeenka baarlamaanka.
Is one of our six constituencies in Mandheera County. Unfortunately, March last year, 2023, we lost our member of parliament, the late MP, Mheshimiwa Kuulo Maal Xasan.
Baanisa waa mid ka mid ah deegaan baarlamaaneedyada ismaamulka Mandheera. Nasiib darro, bishii Maarso sanadkii hore 2023, waxaan weynay xildhibaankii hore Kuulo Macalin Xasan.
The most unfortunate thing is that since March last year 2023, the people of Baanisa have been staying without a representative in National Assembly.
Waxa aad u nasiib daran ayaa ah tan iyo Maarso 2023, dadweynaha Baanisa ayaa matalaad la'aan ku ah baarlamaanka qaran.
I want to call upon His Excellency the President of the Republic of Kenya, the President William Ruto, and the Honorable Speaker of National Assembly to fast track the recruitment panel for IEBC commissioners so that the people of Baanisa can have a representative.
Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya, madaxweyne William Ruto, iyo afayeenka baarlamaanka qaran in ay dadajiyaan dhisidda guddiga cusub ee doorashooyinka ee IEBC si dadweynaha Baanisa ay u yeeshaan qof matala.
A whole constituency without a representation for more than 14 months. It is very unfair. They have been waiting for this thing for long. This process have taken so long. I call upon the President and the Speaker of National Assembly and the members of Parliament to fast track the amendment to IBC Act so that the people of Baanisa can have a representative.
Deegaan baarlamaaneed dhan oo matalaad la'aan ah wax ka badan 14 bilood waa cadaalad darro aad u weyn. Muddo badan ayay arrimahan sugayeen. Marka waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo afayeenka baarlamaanka qaranka iyo xildhibaanada dalka in ay dadajiyaan bedelista xubnaha guddiga IEBC si dadweynaha Baanisa ay u helaan matalaad. Si kastaba ha ahaatee, degmada Baanisa ayaa ah matalaad la'aan muddo ka badan 14 bilood. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.